abatalewa beno ato bulimba siumasa mukubo obanze namwe tutebusibukago buli omunga lavu jawa munekira twagala n'abalala omutabajjate kunze era nga nange sikyuse munkola njakwagala omuwagiza njagala nange ale watya bwe gulibanga mukago ate mmanyi njakwagala okubanga nammwe nga nammwe kunze mujja bwe mutyompola bakkiriza babadde batasuubira salisegawo engeri gyalifuuka olusozi abagaya ebyezingidde mu nkata nga birabidde nti awa kuli ennume ate engeri katonda gyali kumpi nange ndi mugumu ekisa kye kijje gye ndi kyonna kye ndi baali balunda ddunda nnina muli okukkiriza nti munene balamusiza bakulu buli omugyali abeera mu kiti buli omumwali amaaso n'omutima bisse ku nze oddayo obagambe bwe nzijjidde mu jjya nakati nsose n'ekibuuzo bannyabo kikyabalungi tewabeera nampisa lubeera bafumbirwa matankane tebatereerayo negw'okuba embaga mu nsonyi we sikyogeredde kulumya kubanga nange kinnuma mu mutima nalulungi okubulwa gyalifumbirwa nze gwe nali nnina lumu nakabira embaga bakolera ddala kiremya yennyini giri emize gitalina bajagala n'olyoka otunula binsobaganye omulungi wo nga byakola nti byasolo tawulira obulungi bumuyinula kuba naye aba yemanye nti makula ate nga w'omugobera bw'obookoe wafunira musi yakola lwennyini n'alyoka kkinala nno bw'aba naawe ng'abulako nakweyita nti nze mwami byenjogera eyamuwasaaka jyansembe bakakasa ebyo bye mbagamba byennyini omulungi wa fensi ne bwabulwefiga asooka n'amanya nti yeddala mulungi nga yadde akabina ka mutima wa ebyo tebimukwatako yekyafa yemunye endabirwamu y'omungalonga yakulimbye tekikugaana kwebala nti gosuse so waliwo ebitundu byetakoleka ng'era tomanyi kitundu kikyewabulwa njagala omuntu yeebalenga nnalulungi endabirwamu emulaga kyali yennene gulabbira emu ya mugongo paka wansi ey'omumaaso ekkirira empaka ku njala eno omugongo wabeera ebikyamu bingi naye abamutemwerabangayo bulungi omugongo gw'omukyala nga mulungi gwe gutali musitufu nga gwa nfudu entumba ebakaleka ate ku musajja naye omukazi maama tebakikulimba nti oyinza okunyumira atunuulira nga yadde fensi mariya neemajakiza bwe budde mugongo n'ennyoola nti n'enzira mu maaso waliwo amabeera amanene tugawa erinnya kyerinna agasaanira tugayita dayaloba fulasika mugere kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulage ebbaawo gyosula kankulaga abalungi n'ababyokizuule gyabamu bye beesoma obulungi byampewo maama nga tonneeyita nnalungiwa sooka weekebere olabe oba mbalungi wawera nze ebintu mbifisiriza obudde n'embinoonyereza era omulungi yeerage wano sijja kusonga mu muntu nti gwe mulungi eemanyi wanikako nkusomere bwe nzigakana nzire ku lubuto akabuto akawaze nako tekalabika bulungi abalungi engeri gye batafumbirwa kati bakuula malwa kwe kuzimba bwe batya embuto akabina omuserebende mwana wange simanya ayagala atuuza mugonga ayite naye n'owooza ndi mulungi nga naye baaba olinga nyumya tukyayisa emmere amagulu amagulu gaba babasajja batonenya kulaga entumbwe yennamu obusinga bubeera buguluguru olwo kubakyala baba n'olaba embaga amagulu g'omukyala nga malungi okuva wansi gaba magendufu bulungi negaliu kaga situ kanga waga keja mpola mpola atenyo uyo nonese omukazi okusiba entumbwe si kirungi ng'obuyuni buno bubakongola wabawo n'ebinene ebizibuwala nga byakulangira okuva wansi nga binene yadde waggulu otemagana nga feeza naye ebitumbwetumbwe bwebityo tebifuna ne muba mukkalanga ya burawuni obwo obulungi bwojjawo towaana magera kubwerukoyima abalala n'ovuma buli muddugavu nga yeggwala bambusi mulungi kanjogerenja byekisigula ennyana nkyoba obwerusiwe bulungi bannyabo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulaga bbaawo nyusula abageya abakazi abakulengeri mbubbo balungi nze wekinyiriza nga ndi musajja kitegeeza abakazi baatamwa kale batuula ne basongesayo na mimwa mbulabu owakabina akaba baatala buli mutonde ne banaayiza ne bayise nabo mbu baakula obugulu buli obubi obulinga enkonyogo ng'omukazi yeetambulira mirembe gyeggwa omuliko omusojja mwakulemebwa ng'ate miwangu okuwaŋŋana ebitiibwa kintu kikulu n'owa obugulu era ne mukyala nga ggwe obufumbo bubalema kubeera mu ebyo toyozesa wakango yoyo gy'omwami olw'okuba ggwe weemanyinga nnalulungi teweeguyamagana ye nga busiru basuubira emirembe gy'ebweru emingi ogamba otya nti wanyiga nga bo balungi basasira obulungi bubateganya kyebava baweereza amaloogi n'eyo mu mmere bali mabaala abeetunda bannyabo ensi bamaze okugimanya nti lubabu na bulijjo bamanyi gye beetundira tebaawuliranga maka tebaalina mpisa katiyiga nti n'ebirungi bisala naawe obulungi bwo wasalwa maama eyo mabaala mwongera okubayita g'owa obulungi bwo tosuubira eno katale katuwase bano abateegayalira mwe be muyita ababinga so balungi mu mpisa buli kimu mmwe mukitwala bwe mutyo kati kamukyaŋŋanya abaami aba buli lukya nga ŋŋenda okumala emboozi ya luno kansooka ensimbu omukazi anfumbira emmere tiweebala osingira bannalungiwa maama kannyongere ewaka omukwano kirabo weebale nnyo abaddangoberera ŋŋenze nnoonya ebipyanja kuddangibawe bikyali mu mmutwe si kyangu kunzibwa dunda kumba ekikulu kumpa bulamu kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulaga bbaawo nyusula kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulaga bbaawo nyusula.
www.mp3ugandanmusic.com